kata. Tafuta mwingine, penzi pole ni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kunyabia kunjane. Halo kwambia utongo, yumuongo. Wembichi bado unalipa so kitoto. Si unaniona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ha, Snapchat, video, tata siwa sapu insta. Yani mtani komo, mtani jua, tena kusha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kido. Kamuna nyota kali, piga miruzi kidogo. Kao megonga nisha magali, piga kelele kido. Weka mawingu kuchiti piga miruzi kidogo.
Miwala sijali, hata ukinacha naona poa. Mbona shwari, siza nika umeni komoa. Tena najikubali, wana nizimikia wapo tayari. Unigaramia, wena kama ukini chiti mina danga stiacha kulinda dunia. Ukini changanya na mashemu na chukua. Oh, sinaga fagio kilo safi baria. Ushuku niepoa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache haende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwezake. Wanyeshe wako uchisi wako achika wo. Kudanga mpako zeni sikari anzisha wyo. Unasema miuno ya paka chongo unaisusa yo. Umwendo sogodo unaitupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda utaliuka wasta posti posti mapicha. Snapchat, video, status, WhatsApp, Insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua. Yani kwisha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kidogo. Weka mona nyota kali, piga miruzi kidogo. Weka mome gonga nisha magali, piga kelele kidogo. Kama bingwa kuchiti piga miruzi kidogo.
Haji, wejo ni joea. Ha, salimia sudibega. Uda mchina. Ha, teji yedi. Wapinda lai. Kari yako. Kama vipi, we chutam. Mama inam. We sitisa moja moja dana dana. We chutam. Mama inam. Wesi kisa moja moja dana dana.
Gigi mani unanikosha, ukikata, na kuna umejitafuto umejipata. Pereka mkono papase shika paja, miondo kwa kibao kata kauna kata, kata. Oya usiogope kata. Wakumitaga mila mtizi kicha wangu. Anisalimia sana Young Business na KD Kabebele. Beri Blanco, technical engineer, chisi mapicha. Weka, iyo boro jo dansa. Madam Lisa Lisa, oya guriwe. Master,
Scuba Beats.
Iyo GB gang for everybody. Everybody.